mind right. If you're a bad man, you're in a too tight.
Room people are bars of the mood right.
And when you're tipsy, I see you in a new light. You show a different side. If you don't show on the regular, the funny way by you're playing more than turn off cellular. Let me girl, turn round, bubble in a quad and no dead bone. Pour champagne, make your ear can shout. We so high, we don't want them down. In a smoking zone.
Sweezy up the F is for French. My heart in this shit, I'm balling my fist, counting every call that I miss. And then I look up at the stars and they all made a wish. I'm falling forever, that just means I'm sent from heaven. Land on a broken heart, put it back together. My act together, your man heart black as leather. Me and you could get together, make nasty weather. Her name was Marie, I met her in Paris. She a thief cause she stole my. She love to hear it beat. I love her from her head to her feet. She my sweet, sweet. Warm hearted, hot French missus, French kissing. And she got that French dip, I'm French dipping. Tell your boyfriend, listen, I am what you've been missing. Told she got your quarters on skipping.
Colasson,
au revoir.
Dis-moi pourquoi tu fuis, tout près que ce que je suis. Colasson, dis-moi combien tu m'aimes.
Tese manaba amvu tain. Kama ni nyama amuwe kain. Unafanya nina bagi amzu brain.
Ase tonight we are dunda.
Dain.
Ase magialu ya dunda.
Dain.
Ase tonight.
Tonight we are dunda.
Today.
Dain.
Ase tonight we are dunda.
Dain.
Ase magialu ya dunda.
Dain.
Ase tonight.
Tonight we are dunda.
Oh yeah.
Dain.
Na kwenye mapo mendunga.
Dain.
Tonight we are dunda.
Dain.
Ase tonight we are dunda.
Magida, nimeingia club hivi na kuna dema na kabizi. Kwa phone kana ita cut easy. Kwani mama, what's up bana? Nikamsho naitwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter, na ulete bill hapa. Akadai kwani you think I don't do you. You can tell my friend do nyima do. Hizo ni rumors ma, wachia gazeti. We kwani kunua in carpet. Tonight I'm baby new kaki bitch. This la lazima lizai mi bana.
I say tonight we are dunda.
Dunda.
I say my girl we are dunda.
Dunda.
I say tonight.
Tonight we are dunda.
Today.
Dunda.
I say tonight we are dunda.
Dunda.
I say my girl we are dunda.
Dunda.
I say tonight.
Night we are dunda.
Oh yeah.
Dunda.
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 Night we are dunda.
Dunda.
I say tonight we are dunda.
Tonight we are dunda.
Sibi kunywa and enjoy the night. Shika chicken wing, baby, pick a bite. Glossy my whiskey, na figure be a light. Na vile kuna go, everything is alright, huh?
Baby, una bam bam bigi. Na vile una walk na kudigi. Umeni washa, kibiriti. Biggy bam bam, sinifiti. Baby, una bam bam bigi. Na vile una walk na kudigi. Umeni washa, kibiriti. Biggy bam bam, sinifiti.
I say tonight we are dunda.
Dain.
I say my girl we are dunda.
Dain.
I say tonight.
Tonight we are dunda.
Today.
Dain.
I say tonight we are dunda. I say my girl we are dunda.
Dain.
I say tonight.
I want you to be my love. I want you to be my girl. I want you to be my love. I want you to be my girl.
To be my lover, nikupende kama pilau masala, nikukarange kama githeri na nyama. Kwanza nimependa hiyo mascara.
Kumeni bamba ngozi nyororo, figa iko seti wololo. Mimi nisha fori nonono, mnyoni chizisha kama munati na korombo.
Chini chini ya nacheza chini chini ya, pole pole zinaposha chini chini ya. Chini chini ya nacheza chini chini ya, pole pole zinaposha chini chini ya.
I want you to be my love,
my love.
I want you to be my girl. I want you to be my love,
my love.
I want you to be my girl. Oh.
wananitanga wakuori bifori nimependanga msichana maragori anadunganga sikati si maroni na anaendanga kanisa ni muhori anapendanga kucheza loko kwa kiuno wamefunga leso maslahi kwina na watichi leso hameni mada mada sana
chini chini anacheza chini chini pole pole zinaposha chini 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 anacheza chini chini pole pole zinaposha chini chini
I want you to be my love,
my love.
I want you to be my girl. I want you to be my love,
my love.
I want you to be my girl. Oh, 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 oh.
I'm coming out of work.
Vicky Bandes.
Tango ni kwone, umeni changa msha. Swaga zako na mapose.
DJ Pipa, oh, the baddest 254 speed
una
wizard.
Unatoka mtangani we, niseme nawe lugha gani? Hapa Afrika ndo nyumbani, nisema uletewe kinywaji gani? Yeah, I'm not a stranger, take it easy. Oh yeah, yeah. Misbehave and give me a favor, my darling. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love, let me give you jungle love. Jungle love, let me give you jungle love. Mm-hmm. Touch me your lover, let me give you jungle love. Aye 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 aye, let me give you some love, let me give you jungle love. Aye 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 aye, aye aye aye, aye aye aye, let me give you some love, let me give you jungle love. Aye 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 aye, oh aye aye aye, you shine so bright like a diamond. Your body Kim Kardashian, I swear when I give you jungle love, you won't search anymore. Them call me Yoro boy, tonight you can call me Mr. Loverman. Hey, sinanga shida mimi, kwetu wananita Mr. Chairman. Sigida Dodoma, kwenye rinda la Cinderella, baby. Kwa gala nyo, let me give you jungle love, yeah yeah yeah. Jungle love, let me give you jungle love. Love. Let me give you jungle love. Jungle love. Let me give you jungle love. Mm-hmm. Touch me your love. Let me give you jungle love.
DJ Peeper, the baddest 254 speed wizard. For bookings, holler 0727-813-032.
Kwa madawa, sezi kuwata. Kila mali unenda, mina kufuata. So wopu kuambia, mina kupenda. Kwa uivu nao zao ni kusema sema. Yomanza ipigia si umi hata simjui. Mime kwa studio, tutukwa nae wapi juzi. Izo ni uongo, unajua. Mlangangi kwa wazo kutaka kudi nimefungua. Unasema apana, apana. Ukukilia, mina fumilia. Mina kasana, na kasana. After yote siamini badu zenambia.
Mnakuwaga mikuwa hei.
This is the Drop Master.
Nasema ha ha ha, basi mianza vinoma na ha ha ha. Wakileta bifi na baki wametapaka. Ataka, wanatupa buti na mangolova. Minkona kabunde,
toka mbiyo kama chokora.
Nasa, piti kibounce vile na nibamba ma. Niko na mitungi na maganji na maganja ma. Panda ma, doto na manishi mpaka kwenye ba. Tuko na kakitu na niwasha ni kami ni ta. Ona za, basi ni six zoe shi aga kan. Kili za mapain mara moja kama better pan. Better than that one, better than when they sani. Lopa kwenye bit na ni damu kama kandi ba. Damu kama kandi ba. Ni damu kama kandi ba. Ni damu kama kandi ba. Neza filamba na ninyonye kama kandi ba. Damu kama kandi ba. Ni damu kama kandi ba. Ni damu kama kandi ba. Neza filamba na ninyonye kama.
Buda chesa na nari, Nike zima washa. Buda chesa na nari, yati. Buda chesa na nari, Nike zima washa. Buda chesa na nari, yati. Buda chesa na nari, Nike zima washa. Buda chesa na nari, yati. Buda chesa na nari.
Shika jaba, shika mtoto dini babla.
ye munju kwani nini hola gala dance. Shike meza shike onanga yani double dance. Ma mido fisika unarada kuna kutu kona. Yoka ni kubenga, yoka ni kubeng. Yoka ni kubenga, yoka ni kubeng.
New position, new position. New position, yala new position. New position, new position. New position, yala new position. Nike zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari. Nike zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari.
Rada rada ni gani tuingie ndani. Juu misibane minajua uko honi. Janta ni janta du dundu inamata. Ganja famanya wale wajanja. Kukulie wanachora namba saba. Wana wanachora namba saba.
Shukuli wagri shukuli wali ten 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 ten. Nasema shukuli wagri shukuli wali ten ten ten. Yo kate tondosa. Nati gal rombosa. Rombosa kila mutu rombosa. Hey! Bagri sugri wadi ten 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 ten. Nasema sugri wagri sugri wadi ten ten ten. Yo, gatika, tondosa, natigal, rombosa, rombosa, gatika, tondosa, natig, natig, natig ten. Yo, gatika, tondosa, natigal, rombosa, rombosa, kila mutu rombosa. Hey!
Nike zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari. Nike zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari. Yala new position. New position. Yala new position. New position. Yala new position. New position. New position. New position.
The DJ all the DJs look up to. It's gotta be DJ Peeper.
My type, mutoto my type. Bad girl, toto wendo my type. My type, katoto my type. My kinda girl, wendo my type. My kinda girl, my type a girl, yeah. My type a girl, my kinda girl, yeah. My kinda girl, my type a girl, yeah. Bad girl, toto wendo my type. So uta mindi, twende ni kuonge muta. Topige lapu mayadi, hojo we mbine sita. So uta mindi, toka pige kangita. Toka senge tengo masesa piti kumande vao. Toka kita mwata before the late light. Toto na shika mina piga same night. Olight, olight, nikiwa I like a ito la mutemba. Esala, tunajua kana bite. She wanna light it, another joint. She say she like it, another point. She say she like to hang out in another joint. Lege za mwili lete chene to be bro. My type, mutoto my type. Bad girl, toto wendo my type. My type, katoto my type. My kinda girl, wendo my type. My kinda girl, my type a girl, yeah. My type a girl, my kinda girl, yeah. My kinda girl, my type a girl, yeah. Bad girl, toto wendo my type. Wapi bangu na, wapi manye. Wapi mayoyo, manapenda ga kupiga sele. Wapi magete, my bad girl, bebe. Jeza debe, piga matantan, bebe. Vibrate, bend over 90 degrees. On your max, on your max, on your knees. Una ni bulu na vyo dance, una ni cheese. We go hard, we go hard, we no easy. Legeza kiuno chini, lose your behavior. Indi your time ya ku lose your behavior. Metuki alaka, lose your behavior. Legeza kiuno chini, lose your behavior. My type, mutoto my type. Bad girl, toto wendo my type. My type, mutoto my type. My kinda girl, wendo my type. My kinda girl, my type a girl, yeah. My type a girl, my kinda girl, yeah. My kinda girl, my type a girl, yeah. Bad girl, toto wendo my type.
DJ Peeper, the bad S254 Speed Wizard, for bookings, holla 0727-813-032.
Oh yeah, ipo siku na mune, silali bado naso, kama ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho. Ipo siku na mune, silali bado naso, na mini ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho. Kulala visa vioja
yatapita,
hey. Mlo kutwa mara moja
yatapita,
hey, hey, hey.
Yata.
Ado tunajikongoja
yatapita, yata.
Usijihisi umerogwa
yatapita,
yata.
Nilijaribu mara kwanza wakaniambia sitaweza. Nikajaribu mara pili wengi wakasema nacheza. Mara ya tatu marafiko kanzeveza. Mara nne hata kabla kuanza nikateleza. Mara tano nkafeli wakanibeza. Wengo kanambia siwezi faulu bila ya fedha. Mara sita nkasita nkasikia sauti kinita kwamba maisha ni vita, je unaweza. Mara saba mambo yalijiongeza. Kila ninapanguka nainuka najisogeza. Napopata kidogo na kiwekeza. Maisha chuo kikuu wapaswa kujiendeleza. Mara nane I'm the man now we're rise up. King down the jungle always keeping my head up. Usikate tamaa,
ongeza juhudi tupambana.
Sitting on the top of the world.
Ipo siku na mune,
silali bado naso. Kama ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho. Ipo siku na mudai, silali bado naso. Na mini ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho. Kulala visa vioja,
yatapita.
Mlo kutwa mara moja,
yatapita.
Ando tunajikongoja,
yatapita.
Usijihisi umerobwa,
yatapita. Najua unapata tabu sana wanakutukana. Ifikirie kesho yako achana na jana. Najua hata ndugu wa damu wanakukana. Haya maisha ni vita jepasa kuyepigana. Hujapokea mshahara jikaze bwana usilie. Ongeza sana kazi na sala mama ntilie. Maisha ni mapambano halisi sio nguvu ya soda. Usisubiri ugeuzwe punda ukabebe powder. Niko pamoja nanyi wanangu wa boda boda. Dua zangu siku nanyi mama zangu wa mboga mboga. Unapitia mengi ila mamba ya endi. I can, I must, I will kama mengi. Fundi gene piga kazi kwa bidii kuweza kesha. Unaweza kuwa mama. Usikate tamaa,
ongeza juhudi tupambana. Sisi na muda, silali bado naso. Kama ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho. Ipo siku na muda, silali bado naso. Na mini ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho. Kulala visa vioja, mlo kutwa mara moja. Ando tunajikongoja, usijihisi umerogwa.
Asewe, ngoja njiseti. Swali susa na kula, fanya wainama kisha roteti. Tuokunjishe na sura. Leo shimo limetema, meshinda beti.
Shinda beti.
Tuonyeshe sinema, wakina feti. Asajo, nijo,
I like it.
Wena tancho godo,
I like it.
Ajinkolo jinkologo,
I like it.
Kono la soto jo,
I like it.
Baby jo jo jo,
I like it.
Ajinkolo jinkologo,
I like it.
Kikupa jo godo,
I like it.
Uno la soto jo,
I like it.
Oh yeah, jibebebe. Asa jibebebe. Embo jibebebe. Siu jibebebe. Oh yeah, jibebebe. Asa jibebebe. Embo jibebebe. Siu jibebebe.
Ae, nataka kwenye pachu pachu.
Pachu pachu.
Kitandani mwendo kwachu kwachu.
Pachu pachu.
Nichanganye waone, niwe fiatu fiatu.
Fiatu fiatu.
Ili pensi walikome. Washakunaku.
Shakunaku.
Hey. Baby sam kororo. Gerewa. Naija.
Soko soko.
Asa nomboro. Malewa. Aija.
Roko noko.
Mikuwa koshote ya takila. Lewa vimba.
Zimba.
Kuchekeche kama wakila. Mkude simba.
Asajo nejo.
I like it.
Wena tancho godo.
I like it.
Majinkolo jinkolo. Kono la soto jo,
like
baby jo jo jo,
like
ajinkolo jinkolo go,
like
kikupa jo goto,
like
uno la soto jo,
like
oh yeah, jibebebe, asa jibebebe, embo jibebebe, siu jibebebe, oh yeah, jibebebe, asa jibebebe.
Katika, 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 katika. Nina midadi kaya rumba. Kibao kata kinyonga. Fuko nina mabumba. Lungu nichi lina sumta eh. Yani bo 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 oh. Kana niko shaga ro o oh, o oh, o oh. Yani nasimama de 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 de. Kakitingisha wo 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 wo. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. Zile za kibao kata. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. La 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 la. Katika, 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 katika.
Yale katoto kambi kako nini nini. Kamekazika nini nini. Nyuma mbwi kako mbwi mbwi mbwi.
Nimeshika na misifa shangingi.
Likavizia kitambo, leo kame nasa chambo. Kapakia na mdando, kajekeje karambo. Kana michezo ngomani, sindi mbali zombe. Nami nampatia zapuani, muogo aja ngombe. Leni kana niko shaga pagana si mama de. Kakitingisha
natembea, yani siwezi kutembea. Checheme na chechemea, yani hadi nalegea.
Katika, 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 katika,
katika, katika,
katika,
katika,
katika,
katika, katika, katika, katika,
Meja,
nice,
man tracks,
nice, the
check in. Mifuko zimeja joni kuti nice. Kaswa kani megonga jo ina ni nice. Vile tracki na gonga joni kuti nice. Kuti nice, kuti nice. Mkulima ni jembelo ni kuti nice. Ule dema kona cheke jo ana ni nice. Ufiski ya magengelo ni kuti nice. Kuti nice, kuti nice. Nimeenda dunda na mabeste. Meditation nilikuwa na choma tire. Kidogo niko na manza meiva. Nikashindwa ni aje ametulia. Tunajua mwanamke ni tabia. Kani sura jambuzi alipatiwa. Mimi huyo nikenda kumkatia. Excuse me shore very nice. Mtoto wa Hadija na kwanga amekulike. Akanipa namba akipiga smile. Nikamwambia nimetoka ghetto. Akasema usimind. Akani nice. Mifuko zimeja jo ni kuti nice. Kaswaka nimegonga jo ina ni nice. Vile traki na gonga jo ni kuti nice. Kuti nice, kuti nice. Mkulima ni jembelo ni kuti nice.
Miga kagan gan gan.
Yeah yeah yeah. She a bom 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 killer. Me a sin a bom 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 killer. Me a need a bom 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 tracker. Me got a long 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 fella. Everybody pulse. Me a fi a run. Me a bring a cash. She a bring a figure down. Everybody pulse. Me a fi a run. Me a see a dance and balancing alone. She got a one. Me a say me a feel it. She wanna one. Me a say me a give it. Me got a long 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 fella. Got a kick when the quack 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 turn up.
If she let me touch it, me a ting ting.
Me got a long 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 fella.
Me can't shoot the volley like the way a sky spring.
Me got a long 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 fella.
Baby girl feel it. Let it all get freaky.
We can't shoot the volley like the way a sky spring.
Shorty got a face, me a show him for real. They all like them crazy, just want to come in. And he got a waist, me a bend it for real. They gon' like the place, me a tell him coming now. Hey, Tavon Yungea. Oh, Tavon Yungea. Hey, Tavon Yungea. Oh, Tamun Kolea.
Me want a man with a long, long fella. I see he cut a steam while I stress a mahela. Me want a long, 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 long fella. Me want a long, 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 long fella.
If she let me touch it, me a ting ting.
Me got a long, 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 long fella.
Me can't shoot the body like the way a sky spray.
Me got a long, 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 long fella.
Baby girl feel it. Let me get sweet. Me can't shoot the body like the way a sky spray.
Yes,
it's
for you to the body go work. Your pussy good, so me do me homework. And come back again, you better ready, don't splurt. Sit down, pandi, lang, kaki, go, girl. Wind up your body, pandi, body, oh, girl. Firm, pandi, body, you know, wobble, don't jerk. Go your body, so I must see devil at work. Go repent, bread up your church. Alivite, get with thy birth. Sanctify, no drunk, or can't purge. You a angel, if a angel can't hurt. Any style you a try, won't work. You see, the for you, today, body, go work. Your pussy good, so me do me homework.